Kodizo sizoona mbuye ine ndikulandira kulandira chiyani lonjezo lililonse limene iye anapanga ndilanga tsopano ife tisanakhale pansi tiyeni tiweramitse mitu yathu mphindi yokha kuchitira kuti ine ndisayiwale kupempherera mipango iyi pano Ambuye wathu ife tili othokoza kwa inu usiku uno chifukwa cha nyimbo za ku Ziyoni chifukwa cha uthenga wakachitidwe kachikale umene umayeretsa mitima yathu kwa zoyipa ndipo pakuti malonjezo achisomo kwambiri mu Baibulo ndi athu mwachikhulupiriro ife tikuwalandira iwo ndipo ife tikudziwa kuti Mulungu samalemekeza munthu ndipo mukambado kamene Paulo ankakhalamo anthu ambiri anali akudwala iwo anabweretsa kwa iye mipango ndi zovala kuti iye akavale izo pathupi lake ndipo kenako kutengedwa kuchokera pathupi lake kupita kwa odwala ndi osautsika ndipo malemba amatiwuza ife kuti mizimu yonyansa inatuluka mwa anthu ndipo zosautsika zinawachokera iwo chifukwa cha chikhulupiriro chawo mwa Ambuye Yesu Mulungu Paulo wakhala atapita kwa pafupifupi zaka 2,000 anapita mukukhalapo kwanu kambado kameneko kanatutsa limodzi ndi iye koma inu ndinu Mulungu wakambado kalikonse tsopano anthu usiku uno akhulupirira pa inu ndipo ife tikupereka kwa inu usiku uno mipango iyi ndi timaphukusi tating'ono tazovala ndipo tikukhulupirira ndi mtima wathu wonse kuti inu muyankha pemphero lathu ndipo iwo akachiritsidwa perekaniza Ambuye ife tikutumiza izo kwa iwo kwa ulemerero wa Mulungu mudzina la Yesu mwana wake amen inu mukhoza kukhala pansi ndipo iwo amene anayika izi akhoza kubwera kudzazitenga izo mwansanga tikangotseka msonkhano uwu ndine wokondwa kwambiri usiku uno ine ndakhala ndili kutsidya kwa phiri mkorero mwansanga pamene ine ndinatsiriza zoyankhulana zapadera zomwe ine ndimayenera kukhala nazo ndipo ndinapita uko kuti ndikapemphere ndipo nthawi iliyonse ine ndikalowa mudzuwa la mchipululu ili zimandipangitsa ine kufuna kubwereranso mochuluka koma chinthu chimodzi kimene ine ndili wokondwa nacho usiku uno mkazi wanga mochuluka monga ife takhala tili limodzi ndipo iye wawaona masomphenya akulu a Mulungu akuonetseredwa ndi kukwaniritsidwa iye anali nawo ku mtsinje kuja tsiku lijali ku Jeffersonville pamene ngero wa Ambuye anapanga kuonekera kwake koyamba izo zinalembedwa mu Associated Press kudutsa fuko lonse zakhala zili inali 1933 iye anali atayima pamenepo koma iye anamva liwu koma sanakuone kuwalako pamene ngakhale wojambula nyuzipepala anakuona kuwalako koma iye anali wang'ono ndithu nthawi imeneyo ndipo pafupifupi usinkhu wa zaka 12 ndipo iye sanakuone konse kuwalako iye anali akuwayang'ana anthu ambiri anali akukomoka ndipo uko kunangokhala pamenepo pafupifupi miniti imodzi yokha ndipo kenako kunabwerera molunjika kupita mu mlengalenga kachiwiri ndipo manyuzipepala analemba nkhani yabwino kuwala kwa chinsinsi kuonekera pa mlalikwamba wa chibaptist pamene anali kubatiza inapita njira yonse mpaka ku Canada inakafika pa osindikiza a ku Canada ndiyeno pafupifupi zaka zitatu kapena 4 zapitazo pamene ine ndinali mu Phoenix kotsiriza ine ndikukhulupirira anali mbale Jack Moore anali ndi ine yemwe anakhala ngati mkazi wanga ndi wamanyazi kwambiri ndipo chotero iye anamuyitanira iye pa nsanja mosayembekezereka ndipo iye anakhala ngati kuti akomoke ndipo iye anabwera ine nditafika kale pa nsanja ndipo kudzoza kunali kuli pamenepo kwa msonkhano wa machiritso ndipo iye anati nthawi yoyamba imene iye anayamba wakhalapo mukukhalapo uko monga choncho ndipo usiku wadzana wake iye anamuona iye pa nsanja kwa nthawi yoyamba imene iye anayamba wamuonapo iye pamene iko kunali pano kutayima pa nsanja ndipo pamene ndinadzakumana naye iye panja misozi inali ili m'maso mwake ndipo iye anati bile kwa nthawi yoyamba moyo wanga ine ndinakuona iko. Iye anati, ine, iwe unati kumupempherera mzimayi. Ndipo anati, ine ndinakuona iko, kunangobwera patsogolo pake pomwe, ndipo kunadzaima pamenepo mphindi pang'ono chabe. Nkusunthira mozungulira kupita kumene iwe unali. Ndiyeno, mwansanga pamene iwe unasiya kuyankhula, iko kunadzachokapo. Chotero ndine wokondwa chifukwa cha zimenezo, kuti iko kunadzabwera patsogolo pamaso ake. Mwaona, bwana wang'ono ameneyo ali nazo zambiri zoti adutse nazo. Ndipo chotero ndine wokondwa ndi wosangalala nazo izo. Tsopano mawa usiku kudzakhala msonkhano wa machiritso. Inu mukudziwa, ife takhala tikunena sabata ino kuti misonkhano ya machiritso idzabwera lachisanu usiku. Tsopano mudzabwere mawa madzulo kapena molawirira usiku pafupifupi 6 koloko kuchitira kuti inu musadzasokoneze utumiki onsewu. Ndipo Bire, Riwo, Jini ndiwo adzakhala ali pano ndi makadi apemphero kuti adzakupatseni inu khadi lapemphero. Ndi pamene ife timawabweretsa anthu pa nsanja ndi kuwapempherera iwo. Tsopano ife tiri ndine ine ndiyenera kumachititsa misonkhano ya chi America momwe anthu aphunzitsidwira kusanjika kwa manja. Tsopano ndilo lemba, koma ndi mwambo wa Chiyuda. Zimenezo si za amitundu, koma amitundu akuzipitiriza izo. Amitundu anali, ine sindine woyenera kuti inu mubwere pansi pa denga langa. Muzingo yankhula mawu, ndipo wantchito wanga akhala moyo. Uko nkulondola, koma Myuda, bwerani mudzeke manja anu pa mwana wanga wankazi, ndipo iye akhala moyo. Naona, umenewo nali mwambo wawo, sunali wa amitundu. Usiku ndi usiku, ndi ola ndi ola, kudutsa masana ndi usiku, mzimu woyera umabwera, koma ulula, kumadutsa mchipindamo, kumayankhula zisinsi za mitima. Inu mumaziona izo nthawi zonse. Zimenezo ndi zakuti zikudziwitseni inu kuti kukhalapo kwa Ambuye kuli pano. Tsopano, ngati inu mutangovomereza izo, inu muchiritsidwa nthawi yomweyo, chifukwa machiritso onse amene anayamba achitiridwapo kwa inu anatha kale. Iwo akhala alipo kwa zaka 1900. Chipulumutso chonse chimene inu muti mudzachilandire, icho chinalipiridwa kale. Icho ndi chanu, mungochilandira basi. Izo zakhala zili zaka 1900. Kapena kuposerapo, chikhalireni chipulumutso kwa inu. Koma tsopano inu mumandiona ine misonkhano. Ine ndimati, kodi izo zikupangitsani inu kukhulupirira? Onani, zizindikiro ndi zodabwitsa si za machiritso kapena chipulumutso. Koma izo ndi zakuti ziwapangitsa anthu kuzindikira ndi kumvetsa kuti kukhalapo kwa Mulungu kuli pano. Ndiye iye, ngati iye, momwe izo zingakhalire, izo ndicho zizwitsa mochuluka. Ife mophweka, tikungoyamba tsopano kuona zozizwitsa. Tsopano, pamene zifika kwa munthu, pakhala pale angapo aiwo akudzuka kuchoka pa machira ndi zikuku ndi zinthu ndi kumatuluka. Icho sichili kwenikweni chozizwitsa. Ayi, mwaona, ngakhala Christian Science amakhala nazo zimenezo. Izo zikhoza kukhala chikhalidwe cha mmaganizo chimene iwe ukhoza kukhala uli. Sinthani kaganizidwe kanu. Tsopano ife sitikukhulupirira kuti izo zinali, chifukwa ine ndikukhulupirira kuti icho chinali chikhulupiriro. Komabe, ine ndinali ku La Salle Lorraine, France. Ine ndinali ku Paris. Ndipo ine ndinapita kumusi kumene iwo anali ndi mkazi wakufa atagona pamenepo, iye anali atayikidwa mʼmanda. Ndipo iwo ankausisita mwala pamenepo, ndipo anthu amapita kumeneko ndi olumala, ndi odo, ndipo amakazisiya izo pamenepo nkumachokapo chifukwa chosisita mwala uwo umene unali pa mkazi wakufayo. Maona, iye anafa. Ndipo sikuti iye akanati azipembedzeranso kuposa. Alipo mkhala pakati mmodzi yekha pakati pa Mulungu ndi munthu, ndipo ndiye Khristu Yesu. Otuluka kuchokera ku banja la Chikatolika. Ine ndikudziwa kuti iwo amakhulupirira mwa anthu amene amafa, kuti ndiyo mizimu yawo kuwapembedzera iwo. Osiyana-siyana, ena za ndale ndi ena za zinthu zina. Kwa ine ndi za mizimu. Ine sindikupweteka kumverera kwanu, ndikuyembekeza. Koma ine ndiyenera kukhala ona mtima, mwaona, chilichonse chimene chimapembedzera akufa ndi za mizimu. Iwo anandifunsa ine zimenezo ku Mexico, ndipo anati, nanga bwanji Yesu? Ine ndinati, iye sanafe, iye anaukanso kachiwiri. Iye ali wamoyo kwa nthawi zonse. Mukuona, iye sali wakufa, iye ndi wamoyo. Ena onsewo anawolokera kumeneko chimene lemba limanena kuti iwo amene ali kumeneko sangathe kubwera kuno. Ndi awo amene ali kuno sangakhoze kupita kumeneko. Palibe munthu amene anayamba wawolokapo kapena adzatero. Chotero izo zimakhazikitsa izo ngati Yes, anani na chomwecho. Koma ife, timazibeza zinthu izi, ziku gira nchito. Chotero tsopano, ndi usiku uliwonse zimoyera. Yes, etse kuti ubweretse kwa inu kukhalapo kwa umunthu wake pano. Osati kukhalapo kwa munthu. Munthu akhoza kungodzichepetsa yekha mwamphatso. Iye akhoza kudzipereka yekha kukalowa mugawo lina la mzimu limene likhoza kumutsegula Mulungu kwa inu. Koma izo sizidzagwira konse ntchito mpaka inu nokha mutakhulupirira izo ndi kuzivomereza izo. Ndipo zikatero izo zimagwira ntchito. Mwaona? Ngati inu mutangokhala pamenepo ndipo aliyense wa inu, osamakhulupirira, osakhulupirira mawu a iwo, izo sizingagwire konse ntchito. Yesu pamene iye anapita kwa gulu lake lomwe, dziko lake lomwe, ntchito zambiri zamphamvu iye sakanazichita chifukwa chakusakhulupirira kwawo. Ndipo ngati iye sanakhoze kuchita izo nthawi imeneyo, iye sangakhoze kuchita izo tsopano chifukwa chakusakhulupirira. Mwaona? Ndi chikhulupiriro chanu. Chotero izo zimatengera inu ndi ine imodzi ndi mzimu oyera kuti zipangitse zinthu izi kumachitika. Ndilola ine kuti ndisangalale, kukulolani inu kuti musangalale, kuti Mulungu ali pano amene amasunga mawu ake. Koma pamene mzimu oyera ukhoza kubwera mu msonkhano kudzakwaniritsa ndendende kwa lemba zimene iye ananena kuti zikanadzachitika mu masiku otsiriza, ndipo nkupita kunja pawomvetsera monga iye anachitira pamene iye anali kuno ndi kuzindikira zitsinsi zomwe za mu mtima ndi malingaliro ndi zolinga za mtima ndi maganizo, zingatheke bwanji kuti aliyense akayikire? Onani, pali chozizwitsa changwiro, chozizwitsa chochuluka kuposa kuyenda kwa olumala. Chifukwa ndizosatheka kuti izo zichitike popanda mphamvu ya uzimu. Iyenera kukhala mphamvu ya uzimu kuti ichite zimenezo. Chotero, ndipo zikatero, inu muziona izo ndendende basi zomwe Baibulo linalonjeza ndi zimene iwo ana zimene ife timakhulupirira. Ndichozizwitsa mochuluka kuposa kufula. Mwaona? Ndiyo zichitsa mochuluka kuposa kuyankhula ndi malilime. Paulo ananena chomwecho, ngakhale mphatso zenizeni za mzimu oyera zakuyankhula malilime. Ndicho zichitsa mochuluka kuposa zimenezo. Ife tili pa chozizwitsa chotsiriza. Izo zinaneneredweratu mwanjira imeneyo ndi Baibulo. Chotero usiku uno inu simuchita kudikirira mpaka mawa usiku kuti mudzadutse pa nzere kuti mudzasanjikidwe manja. Tsopano kuyika manja pa inu sikudzachita zoposa kuzindikira kwa maganizo a mu mtima. Osati mochuluka kwa ine. Ye inu mukhoza kungolandira icho, kugwiritsitsa kwa icho ndi chanu. Ndipo inu mudzakhulupirire izo ndi mtima wanu wonse. Koma mawa usiku ngati inu lemba limanena kuti pitani ku dziko lonse lapansi, kalalikireni uthenga kwa cholengedwa chilichonse. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Zizindikiro zonse ndiyeno pamapeto pake iye anati, ngati iwo adzayika manja awo pa odwala, iwo adzachira. Izo nzoona, iwo amene izo zidzawatsatira okhulupirira. Chabwino, tsopano ife ndife okhulupirira. Chotero mwanjira imeneyo ife timakhala ndi usiku ndi usiku wakusanjika manja pa odwala, ndipo Mulungu wachita nawo zozizwitsa zazikulu. Ife takhalapo ndi zozizwitsa zazikulu kupemphera mipango. Ife takhalapo ndi zozizwitsa zazikulu ndi kuzindikira maganizo a mu mtima. Mwaona? Zonse za izo pamodzi zimagwira ntchito kwa ulemerero wa Mulungu. Izo si za munthu, si za mpingo, ndi za kwa ulemerero wa Mulungu. Ulemerero wa Mulungu. Tsopano ife tisanatsegule mawu tsopano au usiku uno, ife likhoza kulembenuzira mbuyo masamba monga chonchi. Koma Mulungu ayenera kuti atsegule iwo, chifukwa lemba lilibe kumasulira kwa mseri. Koma mzimu oyera umene unalemba lemba ndiye wotanthauzira wake. Chotero tiyeni ife tiweramitse mitu yathu tsopano pamene ife tikupemphera. Ndipo ndi angati omwe akufuna kuti akumbukiridwe mupemphero. Kodi inu mungangochidziwitsa icho pokweza manja anu? Chilichonse chimene icho chili. Mulungu, taonani, ife tonse tikusowa, sichoncho ife. Ndine wosowa inenso abwenzi. Ndakweza manja anga mwamba. Atati akumwamba, modzichepetsa, ndimwakachetechete, ndimwaulemekeza. Ife tikubwera mukukhalapo kwanu kwakukulu kwa ulemu. Tikudziwa chinthu chimodzi icho chisanachitike, inu mukhala muli pano chifukwa inu munalonjeza kuti mudzakhalapo. Inu munati inu musanachoke. Kulikonse kumene awiri kapena atatu adzasonkhana mu dzina langa, kumeneko ine ndidzakhala pakati pawo. Ndipo ngati iwo adzagwirizana pa chinthu chimodzi chilichonse akapempha, iwo adzalandira. Ambuye, kuti mubweretse lonjezo lanu kwa izi. chogula cha magazi anu. Ine ndikupempha kuti mwamuna aliyense, mkazi kapena mwana, amene anakweza manja awo siku uno, inu mukudziwa mtima wawo, mulole iwo alandire chimene iwo akupempha, perekani izi Ambuye. Ndife anthu osowa, ife tukuenda mudziko la mdima, ndi ndani wanu wankuru, kuti ife sitikanamenyana naye komwe ngati ukanapanda kukhala mzimu wanu woyera. Chotero ife tikudalira, tikukhulupirira, ndipo tikuchita mwachikhulupiriro kuti iye apita patsogolo pathu ndi kukatiyeretsera njirayo. Misampha yambiri mu nsewu imene yatcheredwa pa mapazi athu otopa, koma ife tikuyesetsa kutsatira mapazi a magazi a iye amene anagonjetsa imfa, gehena ndi manda. Tilondolereni ife usiku uno mwanzimu wanu oyera Ambuye kupita kumawa amene ayenera kunenedwa, kenako mwalondolere mawu ku mtima umene kuwasowa iwo. Ndiye Ambuye mulole pa mapeto a msonkhano, ndipo ife tikayamba kupita ku nyumba zathu zosiyanasiyana. Mulole ife tidzathe kunena monga iwo amene ankachokera ku Emau. Kodi mitima yathu sinatenthe mkati mwathu pamene iye amayankhula nafe mnjira? Pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu ndi chifukwa cha iye. Amen. Kwa inu amene mukusunga malemba, mutembenuze limodzi ndi ine ku buku la mafumu oyamba. Ine ndikukhumba kuti ndiwerenge gawo la ndime ya 17, mutu wa 17 kani, ndipo ine ndiyambira pa ndime ya 14.
Read the 14th, 15th, and 16th verses.
Kuwerenga ndime ya 14, ya 15, ndi ya 16, za mutu wa 17, wa mafumu oyamba.
For thus saith the Lord God of
Israel, Pakuti atero Ambuye Mulungu wa Israeli, mbiya ya ufa sidzatha, ngakhale nsonsupa ya mafuta sidzauma, kufikira tsiku Ambuye adzavumbitsa mvula pa dziko lapansi. Ndipo iye anapita ndipo anakachita monga mamawu a Eliya. Ndipo iye ndi iye ndi ya mnyumba yake anadya masiku ambiri. Ndipo mbiya ya ufa sinathe konse, ngakhalenso supa ya mafuta kuuma.
According to the word of the Lord which he spake by Elijah.
Monga mamawu a Ambuye amene ananena kudzera mwa Eliya.
It must have been almost daylight.
Kuyenera kuti kunali kutango cha kumene pamene iye anadzutsidwa. Anatembenuzira mutu wake wotopa papiro amene anamva kulira kwa chisoni kwa kung'ono kukudutsa mchipindamo.
She had not been able to sleep all night. She was
ndipo iye sanakwanitse kugona usiku onse, iye amakankhidwa-kankhidwa chifukwa cha vuto lalikulu ili. Mnyamata wang'onoyo anali atadzukanso osagona kuposera ndithu 20 kapena sati. Ndipo ine ndikukhoza kumva liwu lake laling'ono likuti, amayi, kodi inu simungatuluke ndikukang'ananso mosungira zinthumo ndikukaona ngati mulibe kachidutswa kakang'ono kankate? Ine ndili ndi njala kwambiri, ine ndikulephera basi kuti ndigone. Ndipo pamene iye anayang'ana mu nkhope yake yaing'ono ndi masaya ake ang'ono akumira ndi maso ake ang'ono akusanduka chikasu, tsitsi lake lalitali likulendewera pansi chifukwa cholephera kuti alidule, malaya ake a usiku ang'ono wong'ambika, misonzi yonenepa ikuchokera maso mwake inalavulira pa nkhope yake yaing'ono. Pamene iye amamusisita patsaya ndi kuti, wokondedwa, tayesera ukagone ndipo umvetsetse. Kunali kutakhala zaka zitatu kumeneko zimene zinali zopanda mvula pa dziko lapansi. Iye anagwada pansi, ine ndikukhoza kumuona iye pamene amalilira kwa Mulungu. Iye anati, o Ambuye Mulungu Yehova, inu ndinu Mulungu wa makolo athu yemwe mwadyetsa ana anu ndi kuwasamalira iwo kudutsa mzakazi. ndipo ine ndayesetsa kukhala woona ndi mowongoka kwa inu. Ndipo tsopano ine ndili pano ndikumuona mwana wanga wang'ono akulira china chake kuti adye, ndipo ndilibe choti ndimupatse iye.
For many weeks now we've been lancing ourselves.
Kwa masabata ambiri tsopano takhala tikudzilola tokha kukhala ndi chakudya kamodzi masiku atatu kapena anayi aliwonse. Ndipo tsopano chonsecho chatha koma ufa wodzaza mdzanja limodzi ndi mafuta odzaza msipuni.
And I'm trying to hold.
Ndipo ine ndikuyesetsa kuti ndizisunge izo mpaka kutawala masana kuti ife tisachide kufa pamene uli usiku.
What have I done, O God?
Kodi ine ndachita chiyani, O
Mungu?
Ine nzakazi wanu ndakhala woona.
My husband was lost in battle.
Mwamuna wanga anakafera ku nkhondo, nkhondo ya Ambuye. Ndipo ine ndakhala ndili wamasiye kwa zaka zingapo tsopano. Ndipo ndayesetsa kukhala moyo woyenera ndi kusunga malamulo anu. Ndipo ngati ili nthawi yanga yoti ndizipita, ine sitikusamala. Koma mwana wanga wang'ono, izo zikungong'ambira mtima wanga mzidutswa, ndikamumva iye akupempha china chake choti adye, wopanda kanthu koti ndimupatse iye. Pamene iye anatsiriza kupemphera, iye anadzuka. Iye anali atabwereranso kukagona kwa mphindi zingapo. Ndipo iye anali atakweza manja ake mwamba. Ndipo chovala cha usiku cha sanza chomwe iye anali atavala chinali pafupi kutha. Iye akupita pa zenera ndipo akuyang'ana panja ndipo kwatsala pang'ono kuti kuche.
Oh,
kunali kutatentha kwambiri.
The hot winds of judgment was blowing.
Mphepo zotentha zakuchiweruzo zinali zikuwomba pa fuko limene linali lidamuyiwala Mulungu. Zimenezo zinali mu ulamuliro wa Ahabu, mfumu ya nkhanza ya Israeli ndi ya uthakati kwambiri. Ndipo iye anali atakwatira wochimwa Yezebeli, yomwe anali wopembedza mafano. Ndipo ukwati wosakanizikirana wonga umenewo sumapambana nkomwe. Sizingathe basi kuti zitero. Mwina mkaziyo adzabwera mbali ya mwamuna, kapena mwamuna adzapita mbali ya mkaziyo. Ndipo iye anali mkazi wang'ono wokongola kwambiri. Ndipo Ahabu basi wongo kala ngati wokhulupirira wofunda. Anali atagonjera kumalingaliro ake ndipo anati, oh, chabwino, chipembedzo ndilibe nacho kanthu, ndine mfumu. Ndipo iwo anali atagwetsera kale pansi maguwa a Mulungu, ndipo anali atamanga maguwa a Baalimu kapena Baala kani. Ndipo kulirako kunali kotsutsana kwambiri ndi chipembedzo choona mpaka atumiki pansi pakupsinjika kwakukulu anali atalephera. Nthawi ina kale ine ndinapanga ndimanga ya atumiki kapena china chake inzake mu tsiku lino. Ndipo gulu linakomana nane ndipo linati, Bale Branham, wosonkhana athu amangokokera kwa ife. Ndi chimene chimayambitsa izo. Wosonkhana amatuluka ngati mtumikiyo sakuwasangalatsa iwo. Ndipo nthawi yayitali kwambiri atumiki anali atagonjera pansi pa zofuna za mfumu chifukwa tchimo limalolezedwa kunalibe malire. Icho ndi chithunzi chabwino kwambiri chalero chifukwa fuko linali litavomereza zinthu izi. Anthu ankafuna kuti akhale wotchuka. Iwo ankaganiza kuti bola ngati fuko lanena chomwecho izo zinali bwino. Ndi momwe iwo amanenera lero. Bola ngati fuko likunena kuti nkwabwino kugulitsa mowa ndiye kuti nzabwino kumamwa iwo. Ngati fuko likuloleza akazi athu kuti azivala zatheka pa nsewu ndipo lamulo nkusamawathamangitsira iwo mkati bwanji, zabwino kuchita zimenezo. Izo zikhoza kukhala zabwino kwa fukolo, koma mu mabuku akulu a Mulungu inu muli mchoyankhira ndipo mudzayenera kudzayankha pamaso pa Mulungu. Koma iwo anali atagwa anagonjera zimenezo. Ndipo fukolo linali likuchita bwino. Ndipo iwo ankaganiza kuti kulemera chinali chizindikiro chakuti Mulungu anali ndi iwo. Izo sizili zoona zonsezo. Mulungu amabwera kwa inu. Kali mwambi wakale, mwambi wosalemekeza Mulungu. Mene omanena kuti Mulungu amathandiza iwo amene amadzithandiza okha. Zimenezo nzopanda ulemu kwa Mulungu. Mulungu amathandiza iwo amene sangathe kudzithandiza okha.
He is a God of those who needs mercy.
Iye ndi Mulungu wa iwo amene amasowa chifundo. Ndipo iye ndi Mulungu wa chifundo. Ndipo mwambi uwo umene wamanena kuti iye amathandiza iwo amene amadzithandiza okha, ngati iwe ungathe kudzithandiza wekha, iwe sumasowa thandizo lake, koma iye amawathandiza iwo amene sangathe kudzithandiza okha. Koma fukolo linali litaganiza bora ngati iwo amadya bwino ndipo amavekedwa bwino kuti zonse zikhala bwino. Koma panali mmodzi amene anali akadali wachikale, amene ankakhulupirira kuti kunali Mulungu amene anali wakachitidwe kachikale. Ankakhulupirira kuti kunali Mulungu amene amasunga mawu ake. Ankakhulupirira kuti Mulungu wa Abrahamu, Isaki ndi Yakobo anali woyera, ndipo ankafuna kudzipereka kotheratu ku chiyero chake. Koma Yezebeli ndi gulu lake la magono ankamuda iye. Iye anali mʼbusa wawo, koma sankakhulupirira zimenezo. Chotero iye ankachita kubisala kuti apulumutse moyo wake. Ndipo Mulungu anali atamutumiza iye pamwamba pa phiri, ndipo anati, patseni iye uthenga. Ndipo anati, tsika ndipo ukayiuze mfumu yakale yoyipayo, pakuti atero Ambuye sivumba mvula kapena ngakhale mame kugwa mpaka iwe utayitana iyo. Anazipereka izo mkamwa mwa Eliya kuti adzayitane mvula ikadzafika nthawi ya iyo. Koma iye anali nawo mafungulo akumwamba, iye ankakhoza kukatseka iko kapena kukatsegula iko. Ndipo iye anati, ine ndikufuna kuti iwe upite kuchokera ku chipululu mu izi, upite mu chipululu kani, uchoke mu chisokonezo ichi, uchoke pakati pawo. Iwe walalikira kwa iwo, ndipo iwo sakukumvera iwe, ndipo iwo akuyipirayipirabe. Ukwere upite ku chipululu, ndipo kumeneko ukakhale pansi mphepete mwa mtsinje Keriti. Ndipo ine ndawalamulira kale akhungubwi kuti akakusamalire iwe. Oh, ngati anthu satero, Mulungu ali ndi akhwangwala amene angakhoze kuchita zimenezo. Yohana anati, Mulungu ndi wokhoza mamiyala iyi kutsira ana kwa Abrahamu. Yesu anati, ngati iwo akhala chete, miyala mwansanga idzafula mokweza. Mulungu akhoza kuchita chimene iye akufuna. Iye anati, ine ndalamulira kungubwi, ndipo iwo azikakudyetsa iwe, ndipo iwo amamubweretsera iye nyama ndi mkate. Wina waka ananena nthawi ina, kodi iwo amazitenga kuti zimenezo mbale Branham? Ine ndinati, ine sindikudziwa. Chinthu chokhacho chimene ine ndikuchidziwa, iwo amabweretsa izo, iwo amazipeza izo kuchokera pamalo omwewo amene Yesu anachita pamene iye anatenga nsomba zisanu ndi kapena mabisiketi asanu ndi nsomba ziwiri ndi kudyetsa zikwi zisanu. Izo zinachokera ku dzanja lomwelo lolenga la Mulungu wamphamvu zonse. Iwo ankamubweretsera iye nsomba ndi mkate. Akhwangwala amakhala pansi ndi kupereka izo kwa Eliya, ndipo iye ankadya izo. Ndipo amawera mana amwa kuchokera mukasupeyo. Mulungu anali akumupumitsa neneri wake. Oh, ndine wokondwa kwambiri kuti Mulungu ali nayo njira yopulumukirapo. Ndipo pamene iwo ankaganiza kuti iye wapenga neneri wokalamba uja, wokalamba wowononga chisangalalo. Nthawi zonse kuyesetsa kuti achotse chisangalalo kuchokera pa maphwando awa ang'ono okondwa omwe anali kukhala nawo. Mawawuza iwo kuti izo zinali tchimo. Ndipo Mulungu iye akutsatira kutuma kwa Mulungu anakwera mwamba mapiri, ndipo anakakhala pansi pamalo okwera, malo owumitsitsa mdzikolo. Koma Mulungu anasunga mtsinjewo ukuyenda, ndipo iwo anali ali kumusi uko akudziruma lilime lawo pofuna madzi.
You know, God has a way of answering.
Inu mukudziwa, Mulungu ali nayo njira yoyankhira pemphero. Mkazi wang'ono uyu anali atakhala woona. Iye anali asanakwatirenso. Iye amakhala wosakwatiwa kuti adzakumane ndi mwamuna wake mu ulemerero.
She was an honorable woman.
Iye anali mkazi wolemekezeka, ndipo pa masabata mbiya inali ikutsikiratsikira pansi, ndipo iye mosalekeza akupemphera, ndipo komabe kumaoneka ngati kuti panalibe chiyembekezo paliponse. Inu mukudziwa, pamenepo ife tikanakhoza kupeza phunziro kuchokera kwa izo, kuti ngati iwe wapemphera ndipo wakwaniritsa zofunikira zonse zimene Mulungu amafuna kuti iwe uzikwaniritse, ndipo komabe iye nkukhala ali chete. Iye osamanena kali konse ndipo komabe iwe wakwaniritsa zofunikira tsopano nchiyani chiti chichitike ngati iwe ukudziwa kuti wakwaniritsa zofunikira zake ndipo wachita zonse zomwe ukudziwa kuchita kwake iye chikhulupiriro sichigwedezeka chimangokhala duu ndi kumaganiza mwabwino chikhulupiriro chimatenga kugwira kwake kosatha pozungulira thanthwe la mibado ndipo sichimasuntha munthu wamkulu uja wotchedwa chikhulupiriro ine kawiri kawiri ndanenapo kuti chikhulupiriro chimakhala ndi ubweya pa chifuwa pamene icho chiyankhula china chilichonse chimakhala chete pamene chikhulupiriro chinena kuti khalani chete ndiye chilichonse chimayima chifukwa iyeyo ndi bwana ndipo iye anali atakwaniritsa zofunikira zonse iye anali atakhala moyo wabwino anali atakhala moyo woyenera anali atakhala moyo wolemekezeka ndipo anali atakwaniritsa zofunikira zonse za mulungu koma zikuoneka ngati iye anali chete mulungu amachita zimenezo nthawi zina kuti akuyeseni inu kuti aone mtundu wamomwe inu mungachitire musayiware zimenezo ngati inu mwadutsa pa nsanja inu mwapempheleredwa ndi manja ayikidwa pa inu ndipo zikuoneka ngati palibe chimene chikuchitika zimenezo sizimayimitsa chikhulupiriro mpangono pomwe inu mwakwaniritsa zofunikira za mulungu tsopano ngati inu mwakwaniritsa izo tsopano ngati inu mukumubisira mulungu inu mukudziwa kuti mtima wanu kukutsutsani inu ndipo ife tikudziwa ngati mtima wathu sukutitsutsa ife ndiye kuti ife tili tsopano koma ngati mtima wathu utitsutsa ife palibe chifukwa chodzera pa nsanja palibe chifukwa chomupempha mulungu chilichonse chifukwa inu mulibe chikhulupiriro choti mulandirire izo koma pamene inu mwakwaniritsa chosowa chilichonse chimene mulungu akufuna ndiye chikhulupiriro chimatulukira poyera pamenepo ndipo chimati mulungu ndi mulungu ine ndakwaniritsa zofunikira lemba limati iwo amene adikilira pa ambuye adzatenganso mphamvu zina iwo adzakwera mwamba ndi mapiko monga mphungu iwo adzathamanga ndipo sadzatopa kuyenda ndipo sadzakomoka monga nyimbo imanenera ndiphunzitseni ine ambuye oh ndiphunzitseni ine ambuye momwe ndingamadikirire utsukeni moyo wanga mu magazi a Calvary ndikwaniritse chosowa chilichonse nditende miratho yonse yozungulira ndikuti tsopano ambuye palibe kanthu mʼmanja mwanga komwe ine ndikubweretsa mwapheka ku mtanda wanu ine ndikukankamira inu munalonjeza zimenezo ambuye ndiwo mtundu wachikhalidwe chifukwa chimene anthu amaganiza kuti ndine wodzisankha koma mchipinda kapena uko kumbali ya chipululu
That's the condition you've got to get into before.
Ndicho chikhalidwe chimene inu muyenera kulowamo musanafike paguwa pano. Chifukwa Satana nthawi zonse amalowetsa motizi wanda ting'ono kuti adzayesere kukhumudwitsa china chake.
And you must be right holding on to the cross.
Ndipo inu muyenera kumagwiritsitsa mtanda osati kudalira kuthekera kwanu maganizo anu omwe kumangotsamira pa mkono wosatha.
Claiming no intelligence.
Wosadzinenera luntha lililonse, wosadzinenera nzeru za inu eni, inu mukungodzitsegula nokha ndi kulola mzimu woyera kuti uyankhule. Ndicho chikhalidwe chimene Mulungu akufuna kuti mpingo wake ukhalemo, mukhale muchikhalidwe chimenecho. Mulungu amakuyesani inu, mwana aliyense amene amabwera kwa Mulungu ameyenera poyamba ayesedwe, alangidwe, kuti aone ngati iye angakhoze kuyima nako kulangidwako. Ngati ife tingayende ndikunena kuti ine ndikukhulupirira kuti Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu kuti iye anafera machimo anga ndipo anaukanso tsiku lachitatu iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zanga anatunduzidwa chifukwa cha mphulupulu zanga chilango cha mtendere wanga chinali pa iye ndipo ndi mitungirima yake ine ndachiritsidwa pamene inu mukunena zimenezo ndikuvomereza machimo anu onse ndi mphulupulu zanu ndipo kuthekera kwanu ndi zonse zimene inu muli nazo mukazike izo pa guwa ndiye pamenepo wopanda kali konse mdzanja lanu Satana adzabonya muvi uliwonse pa inu umene iye angathe komano ngati mubotoloka pamenepo ndikunena kuti chiyabwino mwina mwanga ine sindinapulumutsidwe mwina mwake ine silina chiritsidwe
ndiye
nkuchoka kwa icho Bible linati ndinu ana apathengo ndipo sati ana Mulungu. Mulungu amamuyesa mwana aliyense wa Abrahamu monga iye anachitira ndi Abrahamu, pakuti ndife mbewu ya Abrahamu, pakukhala kufa pa Khristu ndife mbewu ya Abrahamu, ndipo ndife olowa nyumba monga malonjezano. Mbewu ya Abrahamu ndiwo mzimu umene Abrahamu anali nawo, iye anali nalo lonjezo loperekedwa, ndipo ngati atate wathu ankamudalira Mulungu ndipo anatenga lonjezo chosathekacho. Ndipona agwiritsitsa kwa icho kwa zaka 25 chisanaonetserebe mkomwe kumakhala wamphamvu nthawi zonse mbewu yake chimodzimodzi monga Atate. Zilibe kanthu zomwe zingachitike pamene ife tapemphereredwa, izo zakhazikika. Pamene ife tichotsa chilichonse pa njira, takwaniritsa zofunikira zonse, tachotsa chilichonse pa njira, ndiye mumufunse Mulungu ndipo muyime pamenepo mukudziwa kuti mulandira izo.
God tested Job like that.
Mulungu anamuyesa Yobu monga choncho. Pamene Yobu anapempha chifundo, anapereka nsembe ya ana ake, chinthu chokhacho chimene mneneri ameneyo anali nacho chinali nsembe yopsereza. Koma ndizo zonse zimene Mulungu ankafuna. Mulungu samafuna maphunziro ndi zankhutu zambiri, iye amafuna mtima wodzipereka ku chifuniro chake. Iye samakufunsani inu kuti mubvale mwanjira ina yake, kapena kupita ku zinthu zina, kapena ku makoleji ena ake, kapena madigiri. Iye amapempha mzimu wodzichepetsa, wosweka, wosimidwa, ndi mtima wofunitsitsa kumulandira iye. Iye anamuyesa Yobu ndikuona mtundu wakachitidwe pomwe iye akanakapeza mwa iye. Koma pamene iye anatenga nkhosa yake, ndikutenga ngombe yake, ndikutenga ngamira zake, ndikutenga nake, ine ndiona zama Yobu ati anene tsopano. Ndipo iye anati, Ambuye wapereka ndipo Ambuye watenga, lidalitsike dzina la Ambuye. Iye anapeza zomwe iye anamuuza Satana, zomwe iye anali nazo mwa Yobu, alibe onga iye pa dziko lapansi. Tenako mabingu anayamba kubingula, mphenzi zinayamba kung'anima, mzimu unabwera pa mneneri, ndipo iye anafuula, ine ndikudziwa momboli wanga ali moyo. Ndipo masiku otsiriza iye adzayima pa dziko lapansi, ngakhale mphutsi zingawononge thupi ili, komabe munofu wanga ine ndidzamuona Mulungu, yemwe ine ndidzamuona ine mwini, maso anga adzamuona. Ndipo sati wina iye anawayesa ana achihebri kuti aone mtundu wakachitidwe kawo. Iwo anali atavomereza pakati pa chikunja kuti analipo Mulungu wa moyo, anali Yehova Mulungu. Ndipo kuti iye anali Mulungu wakumwamba ndi Mulungu wa dziko lapansi. Ndipo iye amagwira moyo uliwonse mʼdzanja lake. Chotero Mulungu anawasiya iwo kuti ayesedwe, ndipo iwo anali atakwaniritsa zofunikira zonse. Iwo anali atapemphera ndipo anachotsa chilichonse pa njira yawo. Ndipo iwo samagwadira kufano la mfumu, ndipo anatenthetsa ng'anjoyo kuwirikiza ka 7 kuposa momwe inaliri poyamba. Ndipo mosakayikira kuti Satana amayesera kumawawuza iwo, awa ndi mapeto a nsewu. Ine ndimakonda momwe iwo amayankhulira. Mulungu wathu ndi wokhoza kutilanditsa ife ku ng'anjo ya motoyi, komabe ngati iye satero, ife sitidzaswa malamulo a Mulungu. Ife tidzakhala woona, mulole chikhulupiriro chathu chidzamveke kudutsa mzaka zimene zili mkudza, kuti ife tinakhala woona kwa lonjezo la Mulungu. Mulungu wanga ndi wokhoza kundichiritsa ine kwa ichi, kapena Mulungu wanga ndi wokhoza kundichotsa pa chikuku ichi? Mulungu wanga ndi wokhoza kuchita izi? Koma ine ndamuvomereza iye ngati mchiritsi wanga, ine ndalapa machimo anga kusakhulupirira kwanga, ndipo ndavomereza kuti ndikukhulupirira kuti iye ndi mchiritsi wanga. Chobwera chibwere, chopita chipite, ngati sindikhala bwino lero ndidzakhala mawa, ngati sinditero mawa ndidzakhala chaka cha mawa. Ambuye wapereka ndipo Ambuye watenga, lidalitsike dzina la Ambuye. Oh, ndizo pamenepo, ndipo pamene iwo anadzalowa mung'anjo ya moto pansi pa yesero, pansi pa kuyeserwa, iwo anagwiritsitsa moona mpaka kumatsiriziro. Koma Mulungu anali pamenepo mukamphindi chabe, ndipo iye anawapulumutsa iwo. iwo anadziwa kuti iwo analata pempera machimo awo anali atavomerezedwa iwo ankadziwa kuti iwo anali atakwaniritsa choswa chiri chonse ndipo komabe iye ankaoneka kuti anali chete iye amangokhala chete kuti akuyeseninu kuti aone chimene inu muli chimene chili mkati mwa inu wona ngati inu mukutanthauza kwenikweni kuchokera pansi pa mtima wanu zimene mukunena ndi milomo yanuzo mulole zimenezo zipite mwakuya ife tikhoza kunena ndi milomo yathu koma kodi mtima wathu ukunena zimenezo tsopano pamene mkazi wang'ono uyu anadziwa kuti iye anali atakwaniritsa zofunikira zonse izi ndipo komabe mulungu anali ali chete zinkaoneka ngati iye samasamala mkomwe za iye iye samasamala kaya iye akhala moyo kapena afa koma nthawi zonse mulungu anali akugwira ntchito iye samadziwa za izo koma mulungu anamuwuza Eliya iye anawumitsa mtsinje anatambasula dzanja lake anawumitsa mtsinjewo kuti usayende ndipo Eliya anati ambuye chifukwa chiyani wayima iye anati ine ndamulamulira mkazi wa masiye kuti akudyetse iwe iye anali atamulamulira kale iye iye samadziwa zimenezo iye mwina analamulira umboni wa machiritso anu inu mwina simukudziwa izo koma ingodikiriranibe pamene inu mwatsimikiza kuti mwakwaniritsa zofunikira zonse pamene inu mukudziwa kuti mwachita chilichonse chimene inu mukudziwa kuchichita ndipo mwadzika nokha pamaso pa mulungu pali chinthu chimodzi chokha choti muchite ndicho kukanamira kulonjezo lake ndiye kukhala pamenepo mulungu analonjeza kuti adzakuyankhani iye adzachita zimenezo inu simukudziwa zimene iye walamula ngelo wake kapena choti achite ukhoza kukhala usiku uno msonkhano wa machiritso osanayambe mawa usiku mulungu zikhoza kukhala kuti waona mene mulili lero iye mwina zikhoza kukhala kuti wamva pemphero lanu ine ndidawamvera chisoni kwambiri anthu ogontha awa ndi osayankhula ine ndikufuna kuti ndisanjike manja pa iwo ndikuwapempherera iwo ndinayamba kuyima usiku watha koma ine ndinanena kuti izo zikhala zabwino kwa ena onsewo koma ndidziwa bwanji kuti kwina kwake si mulungu wachete amene amadziwa mtima anthu awa akwaniritsa chofunikira chawo cha mulungu ndipo iwo ndiwokonzeka ndipo adali ngelo pano sikuno kuti awapulumutse iwo kuzosautsa zawo zonse kodi ine ndikudziwa bwanji mulungu akhoza kukhala kuti walamula chiwongolo chawo usikuno kaya ine ndipempherere wodwala kapena ayi iwo alandira icho chifukwa mulungu wachifuna icho mukhale wotsimikiza za mulungu ndipo kenako mugwiritsitse mukwaniritse zofunikira zake mulungu amadziwa kuchita zinthu zomwe zili zoyenera amadziwa kuzichita izo mwanjira yoyenera tsopano ndi chinthu chachilendo kwambiri kuti mulungu angatumize neneri wake ku nyumba ya mkazi wa masiye malo akewo koma iye ayenera kuti anali mkazi waukoma kwenikweni kapena iye sibwenzi atamutumiza konse neneri wake kumeneko
oh
ngati munthu anali woyenera akanenera kukhala munthu woyenera kuti akamuchezetse munthu onga Eliya inu mukukumbukira anali Zakariya mu nyumba yake kuti iye anali wokhulupirika ndi woona akuyembekezera kuti mulungu awapatse iwo mwana ndipo ngelo Gabrieli anabwera ku nyumbako anali namwali Mariya yomwe anakhala moyo woyera ndi wangwiro ndi kumayembekezera lonjezo la mulungu mmene iye anamutumizira ngelo kukamba zakumayendayenda ndi dziko ndi kumadzivula ndi dziko lapansi ndiyeno kumayembekezera kuwaona ngelo ndi kumachita zozizwitsa izo zili kunja kwa dongosolo la mulungu inu muyenera kumakhala moyo woyenera musese mnyumba musese zizolowezi zanu musese zinthu za mdziko kuchotsa makadi anu ndi oyenjana nawo anu achidziko mukhale wokonzeka ndipo mukatelo ngelo wa mulungu akhoza kuyankhula ndi kunena musaope ndi ineyo mukatelo zinthu zichitika koma iye kazi wang'onoyo anali pansi akupemphera wosadziwa kuti akuyenda pansi pa phiri anali mneneri akubwera iye anali ndi masomphenya koti apike mulungu samawatsogolera anthu ake mwakhungu iye amawawuza iwo kumene akupita iye anali kuyang'ana mu mzinda oh izo zinali zoopsa anthu anali akufa ndi njala ndi kumafuula pofuna madzi ndi anthu anjala ndi chinyezimiritso cha chiwerewere ndi chinyezimiritso cha tchimo ndipo fuko lino likufuna zimenezo inu simungathe miyezo ngakhale lamulo lachilengedwe silingalere kuti izo zitero pamene ife tikuononga ndalama ndi moyo wachipwirikiti ndipo theka la dziko lapansi likufa ndi njala iwo onse ndi anthu amene Khristu anawafera ndichifukwa chake minda ya umishonare ili pa mtima panga. Inu muli nawo atumiki odabwitsa kuno mu Phoenix, ndiko zungulira konse ku United States, ndi malo mipingo pangodya iliyonse, amuna akulu a Mulungu, misonkhano ya machiritso, amuna wotchuka monga Oral Roberts, ndi amuna ena wotchuka akulalikira. Ndipo kuli anthu kutsidya uko akufa masauzanda tsiku lilonse amene sanamvepo konse za dzina la Yesu. Anthu achikuda osauka angono osasamba anjala kutali uko mu Africa ndi uko ku India, ana angono atagona pansewu akufa osadziwa nkomwe chimene Mulungu amatanthauza. Ndiyeno ife nkumatsutsana zakusiyana kwathu pang'ono kwa chikhulupiriro cha chipembedzo. Oh, izo sizolondola ndende basi. Ine sindi kuganiza anzanga ngati zili pa mtima wanu kuti muone izo. Sobano zindikirani mkazi wang'ono wosauka uyu atatha kuyang'ana pa zenera ndipo anaona kuti kunali pafupi kucha, sankadziwa chomwe chinali kumuyembekezera. Iye ankaganiza kuti inali imfa kwa iye ndi mwana wake wang'ono. Chotero ine iye ali mtulo, tiyeni tingomuyang'ana iye kwa mphindi zingapo. Iye akupita, iye atatha kupemphera, ndipo iye akusisita tsitsi lake laling'ono kulichotsa m'maso mwake, ndipo anati, munthu wang'ono wokondedwa, iwe ukuoneka mofanana kwambiri ngati adati ako wofunika oyera. Momwe iye ankadalira pa Mulungu, momwe iye anaperekera moyo wake chifukwa cha Israeli kunja uko kubalo la nkhondo, ndipo iwe ukuoneka mochuluka ngati iye, ndipo wokondedwa. Ine sindikudziwa chifukwa chimene osalakwa amavutika ndi olakwa, koma iwo amatero. Fuko lino akhristu adzavutika chifukwa cha kusalungama kwa ndale, adzachititsa fuko lonseli kuvutika. Tsopano ine ndikukhoza kumuona iye akulowa ndipo akuti ine ndikonza kakeke kakang'ono. Tsopano ine ndangotsala ndi wokwanira keke imodzi yaing'ono ya mkate wotsala, ndipo pamene ife tidya ndiye ife tifa. Chotero iye akukalowa mchipindamo ndipo akutenga ufa kuchokera mu mbiya ya ufa. Ine ndikukhoza kumuona iye akungoyipukuta iyo ndi dzanja laling'ono la mafupa pamene iye akusasa kathumba kakang'ono kamene unalimo. Akukuntha iko thumba lililonse ndipo tsiriza wangopeza wokwanira kakeke kamodzi, akupita ku supa yaing'onoyo ndipo akuinyamula iyo, ndipo akugombeza chidutswa chilichonse cha mafuta kuchokera mmenemo pafupifupi okwanira supuni. Tsopano ufa, zinthu zonsezo zili ndi tanthauzo. Ufa umayimira Khristu. Khristu anali nsembe ya ufa. Pamene iwo akupera ufa wa nsembe yoweyula ya Khristu, amene anali Khristu mu nsembe yoweyula mu chipangano chakale, iwo ankaupera iwo ndi mtundu wina wake wa nsere, kuchitira kuti chidutswa chilichonse cha ufa chikhale mofanana basi, chifukwa Yesu Khristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Inu mukukumbukira pamene masukulu ena kumeneko sankadziwa kusiyana kwa pakati pa kalingonda ndi nandolo, ndipo anaponyeramo kalingonda mu mphika wa nandolo kuti aphike, ndipo iwo anafuwula mokweza, muli imfa mu mphikamo. Eliya anatenga ufa wodzaza mdzanja anawuponyera iwo mu mphikamo ndipo anati, idyani, kodi ufa unachita chiyani? Ufa mu mphika nawusintha iwo kuchokera ku imfa kupita ku moyo, kuchokera ku gwero la imfa kupita ku gwero la moyo. Ndicho chinthu chomwecho chimene chili usiku uno. Pamene muli imfa muchotengera chanu, Khristu adaponyedwa muchotengera chanu, amakuchotsani inu kuchokera ku imfa kupita ku moyo. Khristu amapanga kusiyanako, akabwera mu mtima wa munthu. Oh, iye amapereka mtendero umene umapambana kumvetsa, ndipo komanso amapereka moyo wa muyaya. Iye amene akhulupirira pa mwana ali nawo moyo wa muyaya, ndipo sadzawonongeka konse. Tsopano iye analandira ufa chimene chinkaimira Khristu, ndipo Khristu ndi mawu. Pachiyambi panali mawu, mawu anali ndi Mulungu, ndipo mawu anali Mulungu, ndipo mawu anasandulika thupi, ndipo anadzakhazikika pakati pathu. Khristu nsembe ya ufa, kenako iye anapita ndipo anakatenga mafuta, ndipo mafuta amayimira mzimu. Chotero iye anayika mawu ndi mzimu pamodzi, ndipo anayamba kuzisakaniza izo.
Oh,
china chake chiyenera kuchitika pamene izo zikuchitika. Mulole ukale usiku amene mawu amene ine ndikulalikira ati agwere mu mtima mwanu. Ye mulole zimo yera ulowe mmenemo ndipo yambe kusakaniza izo. Muone chimene chingachitika pamene inu mwika mawu ndi nzimu pamodzi. Yesu anati kwa mkazi wa pachitsime, mkazi ine ndikukuwuza iwe, nthawi kudza ndipo tsopano ilipo pamene Mulungu akufuna kupembedzedwa mu mzimu ndi mchoonadi, ndipo iye ali choonadi. Ufa, taonani zimene iye anachita. Iye anasakaniza mawu ndi nzimu pamodzi. Anthu ambiri amakhala ndi nzimu opanda mawu. Ena makhala ndi mawu opanda nzimu. Koma inu mutenge muzike izo zonse molondola malo mwawo. Yeke kubwera panjirapo ali china chake chimene chikubwera. Kazi wa masiye osauka sankadziwa chimene anali kuchita. Koma Mulungu anati kwa Eliya, ine ndamulamulira iye. Ndipo Eliya ali panjira yake pa miyala yoyala akubwera pansi kuti adzaone masomphenya ake akukwanitsidwa kwina kwake. Ndipo apa iye wayima pamenepo misonzi yomwe iye akupukuta ndi manja ake akale. Ndipo akuti, Yehova Mulungu, chikhulupiriro changa sichinayambe chalepherapo ndipo sichidzalephera. Mwanjira ina kapena inzake sindikudziwa kuti zonsezi zili bwanji. Koma ife timaphunzitsidwa kuti zinthu zonse zimagwira ntchito limodzi kuti zikhale zabwino. Iye anali akusakaniza ufa pang'ono uwu. Iye anakonza keke yaing'onoyo ndipo anayikonza. Iye anati, tsopano ndi nthawi yoti ine ndipite ndikatenge nkhuni zina. Iye akubwerera ndipo akukatsekula chitseko. Ndipo anati, Ambuye, kamimba kakang'ono kosauka kanjala kamene kagona koko. Ndipo ine sindinadye kwa masabata awiri kapena atatu. Ine ndimpatsa iye chidutswa cha keke yanga. Ameneyo ndi mayi, chikondi cha mayi kwa mwana wake. Palibe chonga icho, chikondi cha Mulungu chokha. Mayi akhoza kuyiwala mwana wake oyamwa, koma ine sindingakuyiwaleni inu. Mayina anu analembedwa muzikhatho za manjanga. Zingatheke bwanji kuti iye akuyiwaleni inu? Ine sindidzakusiyani konse inu, kapena kukusiyani konse. Ine ndidzakhala ndi inu nthawi zonse, ngakhale mpaka kumalekezero a dziko lapansi. Kumeneko iye akuyang'ana pa mwana wake, mwina mwake iye anabwerera mbuyo ndipo anadzapyopyona pa mphumi yake yaing'ono. Kaya ngati iye ati akakomoke ndi kufera panja, iye akutuluka panja. Zikungoyamba kukhala ngati dzuwa likuyamba kutuluka pamwamba pa mapiri a Yudeya. Ndipo iye akuyang'ana pa dzuwa likuyamba kusuzumira mwamba kutsika mu nsewu, iye akumva kutukwana ndi kumapitirira. Ndipo iye akutuluka panja pa bwalo. Ndipo zindikirani, iye akutola nkhuni ziwiri, osati mtolo wapa mkono, nkhuni ziwiri. Ndi chiyani chimenecho? Mtanda. Tsopano aliyense amadziwa, aliyense wanzanga achimwenye pano amadziwa, kapena mlenje aliyense, njira yolondola yoyetsera moto kuti ukhale wokhalitsa ndi kuwolotsa nkhuni ziwiri, zipika ziwiri, kuziyatsa izo pakati pomwe, ndipo nkumangosonkhezera kumapeto kwake. Izo zimakhala usiku wonse, nthawi zambiri ine ndagonapo mchipululu ndi nkhuni ziwiri osati zazikulu kuposa izo, ndipo nkuwothera usiku wonse, basi zongokwanira kuti utenthedwe. Kumango zipititsa pakati pomwe pa izo. Tsopano kodi achita chiyani? Ayatsa nkhuni ziwiri izi, ndipo mawu ndi nzimu zabweretsa nsembe yawekha pa mtanda, kukonzekera ntchito, kukonzekera moyo. Kuyika mawu ndi nzimu ndicho chikhulupiriro chake mu mawu a Mulungu mwa mzimu oyera. Kudzitsogolera yekha kukapereka china chilichonse ku mtanda. Ndipo pamene iye anatola nkhunizo pansi pa mkono wake ziwiri za izo, ndipo nayamba kumabwerera. Iye anayamba kubwerera. Ndipo pamenepo panamveka mawu kuchokera pa chipata. Dona, zisanachitike zimenezo, wokalamba mwina mwake wa mutu wadazi ndi imvi zikulendewera pa ndevu zake, ndi tsitsi lake likulendewera pansi, ali ndi ndodo yaing'ono mdzanja lake, chikopa chakale cha nkhosa kapena china chake chitakulungidwa pa iye akuyenda mu nsewu. Akuti, Ambuye, ndi mpanda wina waung'ono oyera. Ukakhala mkazi wachichepere wooneka bwino, iye ayenera kuti anali wang'ono, nyamatayo anali wang'ono. Panja pabwalo, inu munandiuza ine kuti ameneyo akhala mkazi wa masiya yemwe azindidyetsa ine. Tsopano kodi ali kuti ine ndipitirira kumayenda mzimu mwamutsogolera iye njira iyi, kenako kumutembenuza iye Oh, ndizoda kulitsa kwambiri pamene ana a Mulungu akutsogozedwa ndi mzimu wa Mulungu. Zili bakanthu omwe zingamvekera zopusa, iwo amatsogozedwa, iye akupita, iye akupita mu nsewu wina ndi kukwera unzake, kutsika nsewu wina ndi kukwera unzake. Patapita kanthawi mzimu unati, yang'ana kumanja kwako, ndipo iye akuziyang'ana izo mozungulira monga choncho, chimodzimodzi monga momwe iye amachitira pano pa nsanja usiku ndi usiku. Oh, Mulungu akadali yemweyo. Yang'ana kumanja kwako, kumanzere kwako, pali wina wake akupemphera yemwe akufuna zimenezo. Ndipo iye anayang'ana kumanja kwake akuti kuli mpanda wa ung'ono woyera, ndiko kulondola basi. Ine basi sindisuntha kuchoka pano, chifukwa pali mtengo wakale wayimapo. Ndipo pali chilichonse monga momwe ine ndinaonera m'masomphenya, chitseko chikutseguka, ndipo mkazi wochepa thupi akutulukira. Tsopano kumbukirani, iye akungokatola nkhuni ziwiri. Iye sang'anakhoza kutola zitatu, zimatengera ziwiri kuti upange mtanda. Iye anatola nkhuni ziwiri ndi kuzika izo pa mkono wake, ndipo anawuyamba wobwerera. Akuganiza, ine ndikakonza kakeke kakang'onoko, mwana akadzuka. Ndiyeno, ine ndidzamudyetsa iye. Ine sindidya iliyonse ndekha. Ndipo ine ndidzamuyika mnyamata wanga wang'onoyo mʼmanja mwanga, ndipo tidzakhala pamenepo nkufa. Ndipo iye anayamba kulowa mʼnyumba. Iye anamva liwu la chilendo pa geti anati, mkazi, kodi ungandibweretsere ine madzi pang'ono muchotengera? Ndipo iye anapotoloka, ndipo iye anaganiza. Apo paima bambo wina wachikulire wachifundo pa geti. Iye anayang'ana pa iye mwatcheru kwenikweni, ndipo mwina mwake anapukula misozi maso mwake. Kunali kukadali molawirira apobe. Inu mukudziwa, Mulungu amachita zinthu zachilendo kwambiri. Iye anali wololera kupanga nsembe, madzi anali chinthu chosowa, inali isanavumbe kwa zaka zitatu ndi miyezi sikisi. Kodi iwe ungandibweretsere ine? Mwina mwake Mulungu anamuza iye kuti anene zimenezo, kuti aone chimene iye akanati achite, kumuyesa momwe iye angachitire. Kodi ungandibweretsere ine madzi akumwa pang'ono mu mtsuko? Ndipo iye anayang'ana pa iye, iye akumveka mosiyana. Pali china chake chokhudza munthu wachikulire chimene ine ndimachimvera chisoni. Wokhulupirira aliyense mwa Mulungu amagawana ndi nzake kamene katsalirako inde. Ndicho chinthu chimodzi chokhudza anthu achipentekoste. Iwo amapereka malaya kuchita kuwavula pa nsana wawo pa cholingacho. Uko nkulondola ndi choonadi. Ndicho chinthu chopambana, chimodzi mwa zinthu zopambana ndi iwo. Iwo ndi opereka kwambiri mu dziko. Chifukwa iwo amadziwa kuti zinthu za pa dziko lapansi lino ndi zachabechabe. Iwo amayika chuma chawo kumwamba chifukwa iwo akupita kumeneko ena masiku awa. Ndipo chotero mkazi uyu iye anati, ine ndingogawa madzi anga, ife tikufa, ndiye ine ndipereka madzi akumwa, ndipo ndipereka iwo kwa njonda yachifundo yachikulire yayimapoyo, chifukwa iye akuoneka waludzu ndi wotopa. Iye anati, ine ndibweretsa iwo. Ndipo iye anayamba kuyenda. Ndipo kachiwiri anamva liwu likuti, ndipo mdzanja lako linalo kuti ungandibweretsere ine kankate pang'ono. Oh my! Tsopano chiyani? Chiyembekezo chake chomaliza cha moyo wa mwana wake, chiyembekezo chotsiriza chimene iwo anali nacho, ndipo mkate ukhala kuti watha, mafuta akhala kuti atha, chilichonse chikhala kuti chatha tsopano. Koma iye anayang'ana mbuyo, ndipo iye anadabwa. Iye anati, ine ndangotsala ndi ufa pang'ono mbiya, ine ndangotsala ndi mafuta okwanira basi kuti ndiyowetse nawo iwo, ndipo ine ndakonza kale kapena ndasakaniza izo. Ine ndasakaniza mawu ndi mzimu mmenemo pamodzi. Ine ndili ndi mtanda apa woti ndikhazikepo iwo kuti ndipange ikhale keke kuti ipereke moyo. Ndipo ndi pamene mzimu ndi mawu zifika pamodzi pa mtanda, izo zimakupangirani inu mtanda wa moyo. Izo nzona. Ndipo ine ndazika izo pamodzi, ndipo ine ndikulowa tsopano kuti ndikaphike iwo, ndipo ndikampatsa mnyamata wanga wang'ono mmenemo, amene walira usiku wonse kufuna china chake choti adye. Ine ndiyenera ndimupatse iye iwo. Ine ndipereka nsembe yanga, ndipo ine ndipereka iwo kwa iye. Ndipo ndikatero ndidzamunyamulira iye mikono yanga, ndipo ife tonse tidzakhala tikuyembekezera imfa. Iye anati, koma iwe undipangire ine imodzi yaing'ono poyamba. Kuti zimenezo sizodabwitsa kuti mwamuna angamufunse mkazi wamasiye akufa ufa womaliza umene iye anali nawo nyumbamo ali ndi mwana amene akufa. Mulungu amachita zinthu zachilendo kwambiri. anati dipangire inde wangona boyamba iye anaphunzira inu mukudziwa Bible limanena kuti ife tachereza alendo ife tachereza alendo iwo anali angelo osadziwa zomwe ife tinali kuchita iye anati ine ndichita zimenezo ndipo pamene iye amapotoloka iye anati za oh my ndichimenecho chitondozo chachikulu chimene wakhulupirira aliyense anayamba wachimvetserapo kuti pakuti agero ambuye ndiwo mawu amene iye ankawayembekezera pakuti agero ambuye iye sidzatha ngakhale supe sidzauma kufikira dziko limene mulungu adzagwetse mvula pa dziko lapansi kodi ife tikupezapo chiyani pamenepo yambani mwathanga ufumu wa mulungu ndi chilungamo chake zina zonse zidzawonjezeredwa kodi ine ndidziwa bwanji mbale Branham kodi ine ndidziwa bwanji chinthu chokhacho chimene ine ndikuchidziwa mumuyike mulungu patsogolo nkumapitirira patsogolo nsembe sakanizani mafuta sakanizani mawu ndi mzimu pamodzi mudzike nokha pa mtanda ndi unena kuti ndine pano ambuye muzimuyika mulungu patsogolo pa chilichonse kuti pakuti atero ambuye mtsuko sudzauma ngakhale nsupa sidzatha kufikira tsiku limene Yehova mulungu adzavumbitsa mvula pa dziko lapansi iye anadziwa pamenepo amene anali mneneri wa mulungu akuyankhula kwa iye omwe mtima wake uyenera kuti unalumpha iye anathamangira mkati ndipo anakapanga mkati waung'ono uja ndipo anaubweretsa iwo kwa iye ndi madzi manja akunjenjemera pa masaya okalamba olowa mkati yawo iye anadziwa kuti mulungu anali atabwera kuti adzamupulumutse pakachidutswa kakang'ono ka mkate oh inu mungotenga lonjezo limodzi laling'ono ilo la mulungu ndikukonza chilichonse ndikuchokapo pa njira mudzaone chimene chiti chidzachitike mudzatenge mtima umenewo kusakhulupirira kudzakhale kutali ndi iwo mudzangotenga kachikhulupiriro kakang'ono apo kamene inu muli napo ndikudzakayika iko pa mtanda ndikuti izi ndi zonse zimene ine ndili nazo ambuye tengani izi mudzapenye kusinthako pakuti atero ambuye oh iye ali basi yemweyo lero monga iye nthawi zonse anali ndicho chimene iye ankachiyembekezera mwina mwake zikuoneka za mdima woyipa tsopano koma inu mukudziwa nthawi zina ife timaphunzitsidwa ndipo ine ndinalalikira pa izo usiku wina nthawi zonse kumakhala mdima kwambiri kusanache ndipo ola la mdima kwambiri la usiku pamene nyenyezi ya mmawa imawala iyo ikunyezimiritsa kudza kwa dzuwa mu Germany ali ndi chithunzi iwo amachitcha icho kuti mtambo chithunzi ndicho ndicho chopikisana ku chithunzi chachikulu ichi chapamtanda pa ku Forest Lawn mu Los Angeles chithunzi chachikulucho ndichotambalala ngati nyumba iyi ili kutsidyako iwo anachita kumanga nyumba kuzungulira chithunzicho ambiri a inu munachionapo icho koma izi ku Germany zimatchedwa ngero kapena tsiku la mtambo ndikukhulupirira kuti limatchedwa ndipo pamene iwe uchoka pa chidutswacho ndikuchiyang'ana icho icho chimaoneka choopsa chimaoneka ngati mitambo yokwiya ikusakanizikana mozungulira wina ndi unzake monga choncho pamene kuwala kukunyezimira pa iyo ndipo zimaoneka ngati mitambo ikuyenda momwe chithunzicho chinapangidwira kuti chizinyezimiritsa kuwala chipanga icho kuti chizioneka ngati mtambo namwondwe wa kali akubwera kudzaononga chilichonse ndiyeno iwe umaozidwa ndinamulondola yendani moyandikira ndipo muzingoyang'ana izo ndipo pamene iwe uyandikira pafupi kwenikweni kwa icho icho si mitambo ndi mapiko a angelo akuombana pamodzi akusangalala ndi mdalitso mozimbayitsa mwina mwake matenda anu usiku uno mwina mwake nsembe yanu yoti mubwere kuno inali mdalitso mozimbayitsa angelo a mulungu ali pano alipo kuti adzalumikizitse mapiko awo pamodzi ndi kusangalala chifukwa zinalembedwa mulemba kuti angelo akumwamba amasangalala pamene wochimwa mmodzi walapa taganizani pa zimenezo kuti pakuti atero ambuye Yesu Kristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse chisomo chake simungachimalizitse ndipo iye ndi wokonzeka kukupatsani inu chilichonse chimene mitima yanu ikuchifuna tsopano tiyeni ife tipemphere kwa mphindi pamene ife tili ndi mitu yathu yoweramitsidwa mu pemphero ndipo ine ndikuyembekeza kuti inu mukhalabe mu chikhalidwe cha pemphero Kodi alipo wina wage pano tsopano, ndi maso anu otsekedwa, ndi mitu yanu iwera mitsidwa kufumbi, kumene inu munatengedwa ako. Ndipo ngati Yesu achedwa, inu mudzabwerera kufumbi, ndipo inu simunapulumutsidwe. Kodi inu mungangokweza dzanja lanu mochuluka chomwecho, ndikuti, Mbale Branham, moyo wanga wakhala uli womvetsa chisoni nawonso, ndipo ine sindinapulumutsidwe, mundikumbukire ine mumapemphero anu sikuno. Mbale, ine ndikukweza mwamba dzanja langa, kuti munthu ameneyo ali muno, nyamata, mtsikana, mwamuna kapena mkazi, yemwe sanapulumutsidwe. Ine sindikufunsani inu mopitirira, kungokweza dzanja lanu tsopano kotero kuti ine ndikhoze kukupemphererani inu. Kumanja kwanga, Mulungu akudalitseni inu, Mulungu akudalitseni inu, Mulungu akudalitseni inu, ndi inu, ndi inu. Kena kwakenso, kumbuyo komwe kumbuyo, pena pake apa, mkanjira kapakati, ingokweza ni mwamba dzanja lanu. Palibe amene akuyang'ana, Mungu ndilola ine ndi mzimu woyera kuti tichite kuyang'ana uku. Tsopano Mulungu akudalitseni inu, Mulungu akudalitseni inu, ndizo zabwino. Wina wake mipita yapakati kweza ni mwamba dzanja lanu, nenani, Mbale Branham, sindine Mkhristu, ine ndawopirikitsa mzimu woyera kutali kwambiri, ndi ine. Mpaka iye, sama ndivutitsanso ine kenanso. Koma kweni kweni, ine ndikudziwa kuti ndikulakwitsa. Ine ndikudziwa kuti sindinabadwenso mwatsopano mwamzimu woyera. Ine ndikudziwa kuti ine sindine woyenera. Ine ndilibe chilichonse. Ine sindinavomereze zinthu zanga zonse. Ine sindinakwaniritse zofunikira zonse za Mulungu. Mwina mwake, inu mukudwala, izo sizichita ubwino uliwonse mpaka inu mutakwaniritsa zofunikira za Mulungu. Mbale Branham, ine ndavomereza Chikhristu kwa nthawi yayitali. Koma kweni kweni ine nthawi zonse ndakhala ndikukayikira machiritso a uzimu. Ine ndakhala momanga odabwa ngati mzimu woyera uwu unali wolondola. Oh Mulungu wokondedwa, kapena mbale wokondedwa. Inu simungakhoze nkomwe kupeza kalikonse kwa Mulungu monga choncho. Ayi, inu muyenera kukwaniritsa chosowa chilichonse. Ndiyeno mukhale otsimikiza kuti inu mwakonzana ndi Mulungu. Mukatero mudzatengero njezo lake ndipo mudzagwiritse kwa ilo. Kumanzere kwanga kuti kungakhale aliyense kumeneko ena inu achinyamata kumbuyo uko mochuluka basi. Ngati inu simuli Mkhristu, kwezani dzanja lanu ndikunena kuti ndikumbukireni ine Mbale Branham. Mulungu akudalitseni inu. Ine ndikuona manjano. Kumbuyo komwe mkati, kumbuyo mbuyo. Ine ndikukonani nudona. Kumbuyo kuno. Eya. Kumeneko. Chapa. Inde. Ntsikana wang'ono. Eya. Eya. Mbuya akudalitseni inu nonse pamenepo. Ndizo zabwino. Tsopano ine ndinakulonjezani inu kunja kuno, ndizo zonse zomwe ine ndikanati ndikufunseni inu, kuti Mungu okweza manjano. Tsopano ife tikupemphera. Ndipo ife tisanachite izi tsopano, titatha kuwapangitsa ochimwa kukweza manjawo, ena 20 kapena 30. Ndiyangati akudwala, mungakweze dzanja lanu ndikunena kuti ndikumbukireni ine Mbale Branham mumapemphero anu, kuti Mulungu andichitire ine chifundo ndikundichiritsa ine. Ine ndikuganiza alipo 200 kapena kupitirirapo ayiwo. Chabwino, tiyeni ife tipemphere. Atate athu akumwamba, ndichachisomo kwambiri kubwera kwa inu ndi zopempha izi. Ndipo kwa ine, ine ndine mlengi wanu. Ndipo iwo anakweza mwamba dzanja lawo. Ndiye izo zikusonyeza kuti mzimu ndi waukulu kuposa sayansi. Atate, inu munati, alibe munthu angakhoze kubwera kwa ine kupatula Atate anga adamukoka iye poyamba. Ndipo onse amene adza kwa ine ndidzawapatsa iwo moyo wosatha. Tsopano iwo ndi anu Ambuye. Apatseni iwo moyo pakali pano. Pamene iwo akhalapo mipando yawo. Mulole iwo akhale nawo moyo wamuyaya. Mulole inu mudzawaukitse iwo pa tsiku lotsiriza. Mudzawapereke iwo kwa Atate Mulungu wakumwamba ngati ngale mukolona wa mpingo. Yerekani iza Atate. Ine ndikuwapempherera amene akudwala ndi osautsika. Ambiri anakweza mwamba manjawo usiku uno. Chifukwa chakuti iwo anaona kuti mkazi yemwe ankamuswa Mulungu kwenikweni, iye anawaona maola ofunikirawo akubwera. Mosakayikira alipo ambiri akhala pano mwanjira yomweyo amene ayenera kufa. Koma Mulungu anawalamulira kale aneneri ake, ndipo chilichonse chili bwino. Izo zidzagwira ntchito bwino. Ngati iwo akutsimikiza kuti chilichonse chili bwino, ndiye iwo ali wotsimikiza za Mulungu. Iwo akutsimikiza kuti iye amasunga lonjezo lake. Ndiye Atate, ife tikupemphera kuti inu muchita nawo iwo usiku uno, ngati ana anu okondedwa, odwala. Ndipo muchiza zosautsa zawo, ndipo muwapatsa iwo mphamvu ndi chisomo ndi chikhulupiriro. Motero Atate. Adalitseni atumiki onse omwe ali pano usiku uno. aneneri anu wofunikira ife tikupemphera kuti inu muwadzoze iwo ambuye ndipo mulole iwo akhale omwe ati adzadalitse nyumba za anthu awa kuti kukakhale mkate wa moyo mnyumba zawozo utali wonse umene iwo ali moyo mulole nsupa yawo isakaume kapena mmadengu musakakhale mopanda kanthu mulole mukakhale mkate wa uzimu mu mpingo uliwonse kudutsa mdziko lino ambuye zomwe zidzadyetsa njala omwe ali osowa perekani izi ambuye ife timakukondani inu ndipo ife tikudziwa kuti inu munatikonda ife poyamba pakuti pamene ife tinali tikadali otchimwa Khristu anatifera ife wosalakwa chifukwa cha otchimwa kuti adzakhale chitetezero cha machimo athu kukatiyanjanitsanso ife kwa Mulungu pamene ife tinali otayika ndi osakonzedwa wopanda Mulungu kapena mwana wake kuchokera mʼmunda wa Edeni kuchokera kuzolakwa za makolo athu zinatibweretsa ife mu chisokonezo cha tchimo ndipo Yesu anatikonda ife kwambiri mwakuti iye anabwera mwachifuniro cha Mulungu ndipo anadzatiwombola ife kuti tibwerere kwa Mulungu kudzera mu sembe ya moyo wake womwe pakavali zikomwe inu Atate chifukwa cha ubwino wanu wonse ife tikukhala mu mitunzi ya nthawi yotsiriza pakukhoza kusadzakhala mawa usiku ine sindikudziwa ambuye izo zili ndi inu koma pamene kukadali kotheka kuti ena akhoza kulowamo usiku uno Atate ine ndikupemphera kuti inu mutumize mzimu woyera inu munati monga izo zinali masiku a Sodomu chomwechonso izo zidzakhala mukudza kwa mwana wa munthu masiku a Sodomu iwo anali ndi magulu atatu a anthu wochimwa membala wofunda wa mpingo ndi osankhidwa oyitanidwa atuluke achisodomu ndi aloti ndi abrahamu oyitanidwa atuluke mdziko achisodomu analandira atumiki awiri ndi uthenga wopambana ndipo gulu la abrahamu linalandira chizindikiro ndipo chizindikirocho chinati munthu ali fumbi pa zovala zake yemwe ankamudziwa abrahamu wokhala mlendo anamudziwa mkazi wake sara yemwe dzina lake linali ndipo anamuza abrahamu atatetenuzira msana wake ku hema kumene sara anali mchifukwa chiyani iye anaseka oh mulungu mulole mpingo udzuke ndi kuona monga yesu ananena monga izo zinali masiku a sodomu chomwechonso izo zidzakhala zili pakudza kwa mwana wa munthu mulungu yemweyo akanadzaonekera mthupi la mpingo wake ndipo akanadzaonetsa chizindikiro chomwecho perekani zambuye kachiwiri usiku uno ife tikupempha mu dzina la yesu ameni tsopano tingomupembedza iye mokoma mu mzimu utatha uthenga kodi simukumva kuti mwakandidwa paliponse basi mzimu woyera ukungotsuka mtima wanu kukusakhulupirira konse kukuyikaninso inu mu njira ndi mulungu kachiwiri oh ino ndiyo nthawi yomupembedza iye uthenga watha chotero tiyeni tingomupembedza iye mu nyimbo iye pamene ife tikuyimba ndi mkonda iye aliyense mwakacherechete ndimokoma tsopano sekani maso anu ndipo muzingoyang'ana ndi maso anu auzimu kwa iye muziyang'ana zimene iye anamuchitira wamasiye uja ndinu okondedwa kwa iye monga mkazi wamasiye uja iye wasunga moyo wanu inunso kodi inu simukumukonda iye
The great physician now is near. The sympathizing Jesus. He speaks a drooping heart to cheer. No other name but Jesus. Sweet snow in syrup song, sweet as name on mortal tongue, sweet
Pamene iye akuimba iyo palimba mofewa ndikamva nyimbo imeneyo imabweresa chitunzo chimodzi kwa ine. Kale ku Fort Wayne, Indiana, kunali mtsikana wang'ono wa Chidankard atakhala akuimba limba. Iye sanali wa Chipentekoste, koma iye anali ndi tsitsi lalitali lokongola kumbuyo kwake. Ndipo ine ndimati ndipempherere wodwala, ndipo woyamba munzerewo anali mnyamata wang'ono. Iye anali wolumala vuto la polio. Ndipo ine ndinamunyamula nyamata wang'onoyo kuchokera mmanja mwa mulongoyo. Ndipo ndinamugwira nyamata wang'onoyo. Ndipo ine ndinati, zoonadi, sing'anga wamkulu ali pano, amadziwa zinsinsi za mitima yonse. Ndipo ine ndinati, inu mukhulupirira zimenezo? Wa gulu la anthu masauzandi angapo? Inde, iwo onse anakhulupirira zimenezo. Koma iwo anali ngati akudziretsa. Unali usiku woyamba wa nsonkhano. Ndipo iwo anali, mtenga unali wovuta kwa iwo kuti awumvetse. Ndipo ine ndinati, kodi inu mukhulupirira kuti Ambuye Yesu akhoza kundiwuza ine yemwe nyamata wang'ono uyu ali, kuti dzina lake ndani? Kodi inu mungakhulupirire? Kodi uyo angakhale ngero yemweyo amene anakumana ndi Abrahamu, yemwe ankadziwa zimene Sara? Kodi angakhale Yesu yemweyo amene anamudziwa Natanieli pamene iye anabwera, yemwe anamudziwa Petro ndipo anamutcha iye dzina lake, anamuuza mkazi wa pachitsime ndi zinthu zonse izi? Kodi ameneyo angakhale Yesu yemweyo, iwo onse anakweza mwamba manja awo. Iwo ankaganiza kuti izo zikanadzakhala. Ndipo mzimu woyera unayamba kukulula izi, ndipo pamene iye anatero, mnyamata wang'onoyo analumpha kuchokera mʼmanja mwanga. Anathamangira pansi ndipo analumpha kuchoka pa nsanja. Mayiyo anakomoka pa mpando atakhala kutsogolo kwa mnyamata wang'onoyo. Ndipo mnyamata wang'onoyo akuthamanga chokwera ndi chotsika. Mtsikana wa Chiamish kapena Dankard anali akuimbalimba. Iye anasanduka woyera kwenikweni. Analumphira mwamba mkati mwa nsonkhano, ndipo tsitsi lake linadzagwera mbuyo mwake. Iye anali atavala dresi yoyera. Iye ankaoneka ngati mngelo. Ndipo anayamba kuimba izo mu malilime wosadziwika. Ndipo pamene iye anatero, limbalo silinaphonye batani. Mayimba, sing'anga mkulu tsopano ali pafupi, Yesu wachifundo. Iye amayankhula ndi mitima yolefuka kuti isangalale. Palibe dzina lina koma Yesu. Anthuwo anasonkhana mozungulira guwa la nsembe, ndipo akulira ndi kumagwa mipita, ndipo akuguwa, Mulungu ndichitireni ine chifundo. Unali msonkhano wotani kumeneko? Sing'anga wankulu uja akadali pano, iye sanalephere, iye sangakhoze konse kulephera. Tsopano ndiyangati munakukhulupirira zimenezo mwaulemu ndi mtima wanu wonse. Ndipo inu muli pano siku uno ndi ziyembekezo zakuchiritsidwa mu mphamvu ya Mulungu. Ngadali baliyense mchipinda muno yemwe ine ndikumudziwa kunja kwa awa pomwe pano, anyamata awa akhala apawa, atatu a iwo omwe ine ndinayankhula nawo tsiku lina pakuyankhulana, ochokera ku Arkansas, mbale Pat Tyler yemwe ali chigawenga chotembenuzidwa, mbale Williams wakhala pomwe apo ndimo mwe ine ndingatere ndi mbale Jean God zanga wakhala pomwe pano ndipo ine ndikuganiza ndi onse amene ine ndikuwaona mchipinda muno omwe ine ndikuwadziwa pa nthawi ino. Koma mwanjira iyi ine ndikuwadziwa anthu awa akhala pano. Tsopano ine ndayimapo ndikolani mdzanja limodzi ndi Baibulo linalo pamaso pa zana chikwi ndikunena kuti limodzi liyenera kukhala lolondola ndipo linalo labodza. Ndipo chipembedzo cha Chikhristu ndi chimodzi chokhacho mwa zipembedzo zonse, ndipo afu gospel ndi gulo khalo pakati pa iwo limene likhoza kutsimikizira kuti Yesu Khristu akadali moyo. Ena onse a iwo ali ndi zawo Mulungu, ndipo iwo amakuwuzani inu za izo, ife tili ndi zowerenga maganizo zochuluka basi. Achi Mohamadani amati, ife tili ndi zowerenga maganizo zochuluka basi. Ife tikhoza kufula mokweza basi pa mneneri wathu momwe inu mungathere pa Yesu wanu. Koma mneneri wathu sanalonjeze ife kalikonse. Yesu wanu anakulonjezani inu kuti iye adzauka kwakufa, ndipo zinthu izi zimene iye ankachita inu mukanadzazichitanso chifukwa iye akanadzakhala mwa inu. Tsopano inu mumanena kuti mneneri wathu anafa kunja uko manda, ndipo inu muli naye Yesu waukitsidwa. Tiyeni ife timuone iye akuchita, iwo adzayika osatero. Inu mutha kusewera pano ndi ena azawo Mulungu awa pamawu ena Chigiriki kapena china chake chimene nonse mwasokonezeka za imeni, koma inu musadzayesere konse kudzazibweretsa izo ku chionetsero ndi ena anthu amenewo. Inu kuti bwino mukhale ndi zomwe inu mukuzika mbazo, ndipo inu muyenera kumadziwa, ndi chifukwa chake kumakhala kovuta kupititsa kwa amishonari kumeneko. Iwo amadziwa zimene iwo akunena, ndipo zingakhale bwino muti amadziwa chifukwa iwo adzafuna dzanja lanu pa izo. Koma ndine wothokoza kwambiri usiku uno kudziwa anzanga kuti Yesu wathu ndi lonjezo lililonse limene iye anapanga ali choonadi. Ngati ine ndingakhoze kumuchiza aliyense pano, ine ndingachite zimenezo. Ngati ine sindingachite izo, ine ndingakhale wachinyengo. Koma ine sindingathe. Koma Mulungu wapereka mphatso kwa mpingo imene iye analonjeza kuti mmasiku a Lutha ife tinkakhala moyo mwakulungamitsidwa, mmasiku a Wesley ife tinkakhala moyo mwakuyeretsedwa, mpingo unadzakhala mwa apang'ono, mmasiku a Pentecoste ife tinakhala moyo kudutsa ubatizo wa mzimu oyera ndi kubwezeretsa kwa mphatso. Tsopano ife tili apang'ono kwenikweni kudza kwa mwana wa Mulungu. Apa iwo ankakhulupirira mwachikhulupiriro, apa iwo anafuula pansi mwakuyeretsedwa, apa iwo anayankhula malilime ngati mphatso. Koma tsopano choyimira ndi chenicheni ndi chipewa chikubwera pa piramidi, ndipo ndi nthawi yotsiriza pamene Khristu ndi mpingo wake ali wofanana kwambiri mpaka iwo udzayita ana akufa kuchokera ku Methodist, Lutherani ndi onse awo kumbuyo uko, ndipo padzakhala chiukitsiro. Iwo amene anagona mu ulonda woyamba, wachiwiri, wachitatu, wachinayi, wachisanu, wachisanu ndi chimodzi ndi wachisanu ndi chiwiri adzauka limodzi la masiku awa kudzakumana ndi Yesu mu mlengalenga. Ola lafika bwenzi kudza kwa Ambuye kwayandikira. Ife tikuyang'ana pa Yerusalemu ndi kuona kuti Ayuda anachititsidwa khungu chifukwa cha ife, mtengo wankuyu kuphukira masamba ake. Iye anati ndi mitengo inayo Peter Graham wayambisa chitsitsimutso pakati pa anthu mwa dzina. Paul Roberts wayambisa chitsitsimutso pakati pa Chipentecost. Ndipo tsopano Yesu mwana wa Mulungu wabwera kwa wotsalira uyu kuti akaokokere anthu ku mwala wa pamutu, kuti adzabweretsenso mwana wa Mulungu kuti adzachitsirizitse chinthucho kukudza kwa Ambuye Yesu. Iye anati monga izo zinali masiku a Sodomu, chomwecho izo zidzakhala zili mukudza kwa mwana wa munthu. Ine ndidzatembenuza misana yanga kwa inu osati kuti muone. Tsopano kumbukirani, sanali munthuyo. Munthuyo atakhala pamenepo anangokhala kashiyamu, potasi ndi petroliyamu, mapulusa 16 ya mdziko omwe Mulungu adapita anawulutsa pamodzi, ndipo analowa mmenemo ndipo amakhala momoyo. Yesu Khristu anali chinthu chomwecho. Iye anali mwana wa Mulungu, iye anali Mulungu woonetseredwa muthupi, koma thupi lake linali munthu, mzimu wake unali Mulungu. Iye analonjeza mmasiku otsiriza kuti iye akanadzabwera mu mpingo wake. Kanthawi pang'ono ndipo dziko sindionanso ine kenanso, komabe inu mudzandiona ine. pakuti ine ndidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu. Ntchito zimene ine ndikuzichita inunso mudzazichita. Mukuona tsopano mzinganga wamkulu uja ali pano. Iye anati, tsopano chizindikiro cha Sodomu ndi Gomora. Tsopano ndi chiyani chimenecho? Taonani mapepala athu, amuna ogonana, kupotoza, kwatuluka ndi 40% pa zaka 10 zapitazo. Zivomezi, malo osiyanasiyana, mitundu yonse ya zizindikiro zakudza, kwingokugwa nthawi yotsiriza ili pano. Tsopano Mulungu akusonyeza zizindikiro zake nayenso, monga ife takhala tikulalikira. Tsopano ngati Baibulo ili tiliona chimene ilo lili, ine ndili wokonzeka kufera cholinga chimenecho. Baibulo ndiloona, Yesu Kristu ali moyo, ndipo mpingo wake, wodzazidwa ndi mzimu wake. Ndiye moyo wake uli mwa ife, udzabala moyo womwewo umene iye anakhala mwa mwana wa Mulungu. Ngati mzimu woyera wa Mulungu ukukhala mwa ife. Kwa ulemerero wa Mulungu ndi chifukwa cha mpingo, ndi chifukwa cha matenda anu, ine amene mukudwala ndi osautsika. Kudzani mphonje ya chovala chake ndipo muone ngati mungathe kumupangitsa iye kuti anene kudzera mwa ine monga wantchito wake. Akuyitaneni inu monga iye anachitira mkazi yemwe anakhudza chovala chake. Mulole Ambuye apereke izi. Kodi izo zingakupangitseni inu kukhulupirira zazikulu ndi kulandira machiritso anu? Ndi angati akukhulupirira kuti iwo akhoza kuvomereza machiritso awo ngati Mulungu angakuyitaneni inu monga choncho, kapena kumuona iye akuyitana? Kwezani dzanja lanu. Ambuye apereke izi. Pitirizani kuimba msinganga wankulu. Kodi mutero, ine ndikumverera kutsogozedwa kuti ndiite zimenezo. Ine nditembenukira kwa abwenzi anga pano sikuno kachiwiri kuti ndingoyang'ana pa inu abale. Ine sindikuyesera kwa inu. Mulungu ndi mboni yanga mbale David. Monga momwe ine ndithudi ndazifotokozera izo momveka mokwanira kwa anthu kuti sine. Ine ndilibe chochita nazo izo. Ndine basi. Mulungu ayenera kumugwiritsa ntchito wina wake. Iye ndi, ndipo palibe manja amene ali oyenera. Koma Mulungu amawapanga iwo kukhala oyenera. Mwaona, iye amasankha asanayikidwe maziko a dziko lapansi. Cholinga chake kuti chidzachitidwe, ndipo chiyenera kuchitidwa. Icho chiyenera kuchitidwa. Mpingo udzakakhala kumeneko, wopandapanga kapena kwinya. Chisomo cha Mulungu chidzachita zimenezo. Icho chidzanera kutero, izo zidzatengera chisomo. Monga iye anayankhula ndi Abrahamu, pamene Sara anamukayikira iye, chabwino. Pomwepo iye akanamupha Sara nthawi yomweyo chifukwa chokayikira. Chifukwa ndilo tchimo loyipitsitsa lomwe lilipo ndi kusakhulupirira, ndi tchimo lokhalo. Ndipo iye anakayikira ndipo anaseka mwa iye mwini pamene mngelo anamuzindikira iye kudutsa hema kulondola uko. Koma bwanji iye sanakhoze kumutenga Sara chifukwa iye anali gawo la Abrahamu. Iye anayenera kuti amutenge Abrahamu na Yesu. Ndipo ife ndife gawo la Yesu pamene ife tikhala mthupi la Khristu. Kusakhulupirira kwathu kumakhululukidwa ngati ife tichita izo mosadziwa monga iye anachitira, pakuti iye ankachita mantha. Kodi inu mukukhulupirira kuti china chake chikuonekera pa nsanja? Ine ndikukhumba ndikanakhoza kufotokoza izi. Ine ndiyenera kutembenuka. Ine ndikumuona mkazi yemwe ali ndi kuyabwa kwa pakhungu. Inu munamukhudza iye. Izo zikusiyani inu, chifukwa paliponse pali ndi kuwala pozungulira inu. Ngati inu mungakhulupirire, zinthu zonse ndizotheka. Tsopano khulupirirani kuti muone kuti sizowerenga maganizo kuwerenga malingaliro anu. Ine ndikutembenuzirani msana wanga. Nanga bwanji chigawo ichi? Izi zinachitika kamodzi mu Angeles Temple mlongo. Mbale David, ine mukukumbukira. Tsopano ine basi kuchitira kuti inu muone ine ndikuyankhula ndi inu. Izo zikusonyeza kuti ine ndilibe kuyanjana ndi anthu kumeneko. Ndithudi inu. Inu pansi, ine ndikudziwa kuti mukumvetsa. Mukuona, koma ine ndikupempha chisomo cha Mulungu kuti chichite china chake kuti anthu angakhoze kuchidziwa. Inde, ine ndikuona munthu wang'ono, mtsikana wang'ono. Iye ndi wochokera kutali ndi kuno. Iye siwochokera mdziko lino. Iye ndi wochokera ku dziko la mvula, ndipo ndi la mitengo yambiri ndi ndere. Iye akuchokera ku Oregon, ali ndi matenda akhunyu. iye wakala kunja uko odi ino mukukubilira kuti Yesu Kristu akuchizani inu odi ino mukumuvomerezera iye zimenezo imirirani mulongo pitani kwanu ndipo ine ndikumudzudzula njerekezi odi ino mukukubilira ndi mtima wanu wonse chabwino pampita wapakati apa wina wake ali ndi chikhulupiriro musakayikire ine ndiyankhula nanu inu mbale Charles kuchitira kuti inu mukhoze kuona kuti ine ndikuyankhula ndi inu ine ndikumulola wina wake pamenepo palibe makadi apemphero kotero zili basi ndiye kuti ndisamubweretse aliyense koma kuti iwo akhoze kuona. Inde pali mkazi wochepa thupi ali ndi khansa iye amayenera kupita ku chipatala lero. Iye wakhala kutsogolo apa wokhala ngati mkazi wowonda dzina lake ndi Abiti Peterson mukuona chabwino dona khalani ndi chikhulupiriro mwa Mulungu mulole Mulungu wakumwamba amuphe njerekeza ameneyo mpaka kuti iye asadzaonedwe mkomwe ndi wina aliyense. Kodi mumakhulupirira mwana wa Mulungu? Kodi inu mukumukhulupirira iye ndi mtima wanu wonse? Ingokhalani ndi chikhulupiriro mwa iye ndizo zonse zomwe muyenera kuchita chabwino. Inu nonse mwakonzeka kukhulupirira mbali iyi ndiloleni ine ndiyankhule ndi mtumiki uyu pano. Kodi inu mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse? Ine ndikuyembekeza wina wake kumeneko akutero nayenso kuti inu mukhoze kudziwa kuti ine ndikuyankhula ndi inu. Koma onani mphamvu ya Mulungu ikuphimba zinthu zonse za mmalingaliro imapita mu mzimu wa dera la mzimu. Inde kumbuyo kwanga kuli a mkazi ndipo iye sakudziwa chomwe chili vuto ndi iye. Iye ali mkazi wosauka ameneyo iye wachitidwapo operation kamodzi kawiri katatu kafolo kafaivi iwo sakudziwa chomwe icho chili madokotala sakudziwa chimene icho chili. Iye watumizidwa kuno ku Arizona kuti adzapumule. Iye ndi wochokera ku Louisiana dzina lake ndi akazi a Pearson chabwino akazi a Pearson pena pake kumbuyo kwanga imirirani ndiyang'aneni ine. Kodi inu mukundikhulupirira ine kuti ndine mneneri wa Mulungu? Ine sindikukudziwani inu. Ngati ndi choncho gwedezani dzanja lanu ndife alendo kwa wina ndi mzake. Zimene zinanenedwa ndizoona kulondola uko madokotala sakudziwa chimene chili vuto ndi inu. Ndi misempha yanu khalani chete kwenikweni khalani ndi chikhulupiriro ndipo inu mupita kwanu wabwino. Khalani ndi chikhulupiriro mwa Mulungu. Kodi inu mukukhulupirira kuti mwana wa Mulungu anauka kachiwiri? Tsopano nanga bwanji wina wake mbaliyi? Inu nonse mwakonzeka kukhulupirira kumbuyo kuno? But kodi ndiwe wokondwa kuti ndiwe mkhristu? Kodi sizodabwitsa kuchoka kumoyo umene iwe umakhala ndi kudzakhala mkhristu? Apa pali dona ndi mkazi mwamuna ndi mwana. Donayo akukhudzana ndi Mulungu. Iye ali kumbuyo kwanga ndipo iye ali ndi mtundu wina wa vuto la mimba ndipo iye amafowoka pambuyo pake. Iye siwochokera kuno ngakhalenso iye ndi wochokera ku dziko la chipululu koma iye ndi wochokera ku Kansas. Mwamuna wake ndi mtumiki ndipo ndi uyo wakhalapoyo. Ine sindikukudziwani inu ngati uko nkulondola dona gwedezani manja anu monga chonchi. Chabwino bwana chabwino pitani kwanu khulupirirani pa Ambuye Yesu Khristu ndipo mukakhale bwino. Kodi inu mukukhulupirira pa Ambuye paliponse kuzungulira chipindachi tsopano? Kodi inu mukukhulupirira pa Ambuye ZDD iye ali pano Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse? Mulungu yemweyo amene akanakhoza kumuonetsa Eliya kumene mkazi wa masiye uja anali? Mulungu yemweyo akhoza kundionetsa ine pamene inu muli mukakhala mukupemphera chifukwa ndi mzimu wa Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse? Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Mulole munthu aliyense muno ayike manja anu pa wina ndi mzake pamene ine ndikukupemphererani inu nonse pomwe pano ndiwo mukhulupirire kotero kuti inu mudziwe kuti inu muli nacho china chake mmenemo modzi aliyense wa inu ndinu wokhulupirira sichoncho inu? Ngati inu muli nenani ameni. Mukukhalapo kwa Mulungu mumboni wonse alephera wa chukitsiro cha Yesu Khristu ikanani manja ba wina ndi nzake ndipo mupemphererane wina ndi nzake atale athu akumwamba ine ndikupereka kwa inu omvetsera oyembekezera awa mulole anthu onse awa amene alaba machimo awo akapeze charichi chabwino kwawo mulole iwo ambuye amene akudwala achiritsidwe mulole mphamvu ya satana iphwanyidwe pa miyoyo yawo pakali pano pamene ine ndikumudzudzula njerekezi ndikupempha kuti mphamvu ya Yesu Khristu ibwere pa omvetsera awa ndikudza ntenda iliyonse ntenda iliyonse kusautsira kulikonse kukayikira kulikonse zithamangitseni inso zichoke kwa iwo ambuye ndipo achiritseni iwo mu dzina la Yesu Khristu mwana wa Mulungu ine ndikupempha izi.